Five now.
Hey, what a grand. Kwani vipi na nene to die. Natesa bongo baka Kenya was born to shine. Tayale ini kasi ya kunyonga tie. Wapinzane mko wapi ni wazike high. Hype and there's bigger cards so kongea ongea. Nyakusa mwingi toka moshi baka mbea mbea. I'm the one man and me never compare. Hii ni time ya mazishi ya don't play fair.
Aba yaga nipo kwenye lamani. Wakati wa vita unataka amani. Si kazi walitaka shinda na nami. Shuhuri ya wanaume wabura na kunani. Si ahe.
Tusha kuzika, ushafutika Saline malaika, story ndo itabake flagi Tusha semika utawala unimpia
Bang bang, bang bang
Semeli ya msha asambaya Mazisha nafanyika tunokwaya Master na wamitego mofaya Usitingishe meza ya wakubwa ni msala
Juzu wangu uko juu, kichwa ni niko fu Moyo ni niko true, sijuta fanya jefu Ama chief rocker, microphone doctor Takuja mtakwenda ila bado niko hapa
Zika
Wale wanotaka kutuficha
Tunawa
Zika Waza wana jipya
Masia
Sisi do my master wenye future Mtajua mjue ila mtaisoma picha
Zika, hey.